Sia, sia bolela, sia bolela.
Tetelela Nkosi yam kule ngquba kaXaka Nkosi yam uthethelela bawo zimphinda ba ogqirha baxakiwe babangacilocilonga hayi abantu abaphili bayabhubha mini nemini mini nobusuku bayo ndizoyithini nale nto kudala besithi abantu kuyafiwa kudala abantu besithi baninzi abantu besifa abanye bayadlwengulwa owu ndiyoyika owu ndothukile ndothuswa yile nto okufa nemithinjana eselula owu ndiyoyika thethelela nkosi ndizawuthandaza ngoba kudala ndisithi ndiyakufuna ukuthandaza ndizawuthandaza ngoba kuyafiwa sizwe sakuthi masikhothameni kuye ubawo ngoba ayikho enye indlela ngoba igazi lichitheka imini ngemini masithandazeni sibumbaneni njengabantu bomntu omnye njengabantu abadalwayo
siyathandaza siyathandaza
Zangomo.